TB.
Si wanapenda kubang. DJ Kisha please rudiai. Pesa ya pombe atuna wait tota to die. Dada agiza tu alai sito kudai. Ila na mtenda na mkuyati sota furahi. Ha, unakatika na makubambie. Nikusokote ya nikabangie. Labonge la mogo nikakukatie. Suna boostan nikakumwagie. Kane, nikupe shasha saki make. Nana ikanda mizaga kweli stoi bake. Mr. Finger Pling juma nyosi na kwenye boxer gula mtoto wanangu tungi na mapenzi bola nini
bola tungi
sikia sikia mnasema
bola tungi
kumoka na mapenzi bola nini
kumoka
sikia sikia mnasema
bola kumoka.
No love no stress, no love no stress, no love no stress, no love asema no stress,
no love no stress, no love asema no stress, no love, no stress, no love, asema no stress.
Ongeza moja mbili basongoja, nitaripa bili nkiondoka. Ongeza moja mbili ongoja, nitaripa bili nkiondoka.
Hey, nipe baba upe tequila,
apo.
Na hii biri we mpetila,
apo.
Uko nyuma kafunga pila,
apo.
Na kwa kitanda mimi ndo kila.
Asipolia
na mzaba na kibao. Si mpifeni nimi unoya mambao. Alale geto ni mfukuzishe kwao. Na navunyonya kakibogo ya wadao. Hivya na kupenda kweli au kisa na dai wa kodi.
Eh, au kisa na dai wa kodi.
Hivya na kupenda kweli au kisa na mtumia vocha oyo.
Eh, au kisa na mtumia vocha.
Wanangu tungi na mapenzi bola nini
bola tungi.
Sikia sikia mnasema
bola tungi.
Kumoka na mapenzi bola nini
kumoka.
Sikia sikia mnasema
bola kumoka.
No love, no stress. No love, no stress. No love, no stress. No love, asema no stress.
No love, no stress. No love, asema no stress. No love, no stress. No love, asema no stress.
Ongeza moja mbili basongoja. Nitaripa bili nkiondoka. Ongeza moja mbili ongoja. Nitaripa bili nkiondoka. No love, no stress. No love, no stress. No love, no stress.
Gachi, si wanapenda kubang.